Wabula oluvanyuma lwa internet okujibwako kwetoowa eggwanga akawungeezi akayisa ekitongole kya UCC kitavuddeyo ne kitegeeza nti waliwo obuweereza obw'enjawulo obwalekeddwa ne internet olw'enkizo gye bulina eri bannansi. Asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mwe yasinzidde okulangirira ekiragiro ky'okuggyako internet akawungeezi akayise. Ssenkulu w'ekitongole kino Nyombi Tembo yategeezezza nti ebitongole ebyasigaza internet bye byokka ebitayinza kutambuza mirimu gyabyo nga tebirina internet era n'okoddeyo ebimu ku bitongole bino.
Ebyobulamu naddala mu malwaliro ga gavumenti ag'oku ntikko National Referral Hospitals okutambuza ensimbi n'okusasula ng'ebyemisolo nga HGM essente mu banka engeri gye zitambulamu ebirimu gya gavumenti egy'amaani ebya gavumenti nabyo bisigaddeko okusasula ebintu bye tukozesa mu bulamu obwa bulijjo ng'amasannyalaze n'amazzi nabyo bisigaddeko oba kye tuyita white list ebintu ebyentambula ng'ebyennyonyi nabyo bisigaddeko ebintu ebikwataga sim card ebinalo bisigaddeko service esinga obukulu ennyo yo esigaddeko ye service ya voice ekibiina kigaabantu ati osobola okukuba essimu ey'okwogera ndooza ne SMS esigaddeko era obuvunaanyizibwa bwe tubasaba bwe kuba nti ebyo nabyo temubyabyuzinga.